For net as you know, Boaz, one Bethlehem Penimfo, Eddie in Shemu. Boaz, your friend, Bethlehem and Penimfo, Edu. Now, Shia won a punya ke sienano. Nana, Obusian, for no more bakwa, or no so on more a war, a home quan say, or worry root. Na one Mushia mono, in a princess, eh, Boaz, on worry root. Na sa a mamre bi wo Israel se kasem we sey na esia e de empaboa e na esia no enti busiania ohun tumi so ware root no odin empaboa eche Boaz na Boaz oware root e ma no be ye ne yire na onmo anchekra na ewo abrema afefe bia ye fre no Obed na oba no aka kire na wo mi se da onyankopo ase esanse wamao nana berima na saa abemai ene obehwe wo mrebo abom adofo onyankopo wama root enuno abra odi ayurehyem ne wirehye onyankopo mu na odi ni mransem so no na obede nso obeye David ni nana na saa abushiyai mu Entu atu aso no mu na yewo yewuradi Yesu Kristo nso